wanakujaji kujaji kila sehemu kwamba nili mgeni. Kama maumivu na hisia zako hawazijali. Tena wanakujaji kila sehemu kwamba nili mgeni. Ona sasa wanakudanganya changanya, changanya changanya. Umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingua zina, zungusha zungusha, zungusha roho wanakudanganya danganya, changanya changanya. Umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingua zina, zungusha zungusha, zungusha roho. And what goes around, it gonna come around. Call me Spenny Epo. What goes around, it gonna come around. Call me Spenny Epo. Usijali dada, itawarudia. Give me Spenny Epo. Mapenzi wanaume wengi wanaumiza na mapenzi. What goes around is gonna come around. Call me Spenny Epo. What goes around is gonna come around. Call me Spenny Epo. Una moyo wa kupenda, wanakutenda kutwa unalia, unavumilia, umeshawafuma, roho inauma, una la kufanya, umeshapenda. Sasa wanakudanganya changanya, changanya changanya. Umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingua zina, zungusha zungusha, zungusha roho wanakudanganya danganya, changanya changanya. Umiza umiza, umiza roho wanakupeleka pena. Zingua zina, zungusha zungusha, zungusha roho. And what goes around is gonna come around. Call me Spenny Epo. What goes around is gonna come around. Call me Spenny. Changanya, umiza, umiza, umiza roho wanakupeleka pena.